Gaba Satanu Tenach Enumo, Ethiopian Bakatota Biyota Garagara, Kumat Ibasagal, Olive Daota Tejrach Sakadirtu, Agency Nimabakatota for Rabak Adevi and Ibsera, Bakaton Ethiopia, Akana Majarata Biyat, Murgagutuar Gate Kasocho Ejetuf, Haldurate Umru, Agency Nkun Ibsera, Sahidam Tot Gabas.
Ethiopian, Bakatota, Dota Unchinati, Bakatoni, Akamirga Argatani, Biatiheset Hojitani Jratani, Haldre Tumurtejer Tijera, Odefanon Agency Imabakatotafi, Bakadevi, any Akaipsut. Agency Nkun, Harak Amole, Emilia Latu, Katimabakatotarat Hojita Walin Mariatera. Ethiopian, Bakatota, Dota Udan, Mutanogat Era, Abdi Kanjuran, Etianan, Director Olana Agency Cha, Obadisuka Banesa, Tajajali Bakatota of Kendamature, Dofi. Nyata kennu fi qofature amma garu hojim so magara gara ke set hirmatani akkasan hojjetanif wogottan lamandar banif yali ngegge famature jiran
qabis bqatto ta fankanan durture kiman syrian aid kanjim sa kennatur kiniga manajirenya kandres tursita wa kisirat ke ta wanya tu kenita amadu bin sanam tijira miram ego galaman kanar rakase akkadmi sirattu ligename kanajijiru qaban bqata yechan ilmanamati hojjeti bulu qaba bijja sadaw kenite firattis baat unqabu hojjeti jiraju dendaw qaba ummata wuditi makamu qaba tarra kasilachu qaba lechu fi kamna kanjin udertu ligal rakkadunya tijichada hoji harakan utanno harakan hojir ulqada bijikenya filtemte wogotan laman kana darbanif aka pilot country filatam tikichatu tirti amma samulisna biyoni ba imar filatamani ru biyo kana kisa ba insani fel gudani biye ke nyagaru fakke nyagari mutanno gari kidiye chada
biyen labsi dimaba katota ilalla Ethiopian basu ishi yadachi Sudan obbo addisun serota labsi kana kisa tahamatamani ibsaniru
amma bakatun kusiraten jifik siraten mirk dur badin jirachu kambi kisa kapitala jirachu ndandawu oji mutum maste oji mutum mal kisat katamani chundandau oji ummatani chundandau kana alatti simmo mirgota dadda service dadda mutum marargachu barumsa fakenya service ya fayya dadchundandau akum lemmi kamittu mutum marra gargar sabittu dandau service argachu dandau akalemmi kamittu mo yetani jirachu mirgotenna jichada kun jarra guddada mirgotada akoli galat ummatafan ulitti makamani akalemmi kinetidachu dandau yichada except mirgalemmiuma inkeen misere ratillalama garu integritani wal makulti makamani jiraachu darraketna
adem simirgawa hunda argachu qaba baqatan jeru hawaas jiraata biyetti teerrat mi danqabu zere obbad suga faddeera
kana ga gafa guc alisni umutteedin dif fandi barbaade mu qaba carra hoji umu fiqa gafa carra hoji fakkeenya baqata dibba tokko carra hoji kanu mamu yota bukke saattimmo faqa jiraata nanno sana ibba turba fakkeenya hoji umu qorije chaada kana bifa tana namma kan sirri hara be kuna ko jirra ul strategi uga qorani bojne amanni mirkana ofjir ati kisake jirra chaada carra hoji gafa umtu service kana gafa misumatte gafa jijir ummata nanno sana de ummata biye keenya giddu galeesta gudachu da ummata biye keenya fayyadama gochu qaba kan jidda majijiram to kan tida jir hagammat ba ye kafada turirra hagammat wan kam koda turirra hammammo suninta malta uqaba bakata gafa bukit ummata ke jidda qaba jechada carra hoji bakatu tafgafa carra hoji dergagota hoji dabeji biye keenya bukit hidimma jechada kana bifa kanan kan bujamatu mana barumsa gafa ijar mana barumsa so jotu ko tijarama malle dingar kon dufi malleka bakata tani malaka tan dufa mana barumsa ta kisat refujinin barata umanna non barata birtu fayan ijarra atisu manin fayedama refujinin fayedama
Ethiopia kisat bakaton biye adda darra dufan kuma dibasagali ol bufata digdami torba kisat kutale biye tigara gara kisat dawar gatani jiracha jiru yero amma hojin fakkenyu manko bufata bakattota dollot hojin misoma egala mejira jiran obbo addisun
fakkenya dollo yodem misoma lafa hektar kuma tokkurat egalle ummannanno infayedama refugeenin fayedama halki torbatam mentananuti lagagannalle rabshaade nyu gonet tilisi hojjete misirrit salka sa egkatin wogatti ci alama sesdi umshaje ummannanno kenya kodnan bulan kenya nanno somale halki torbatam sanarra fayedama ta ajere ichal halk surbata sarzu tsodomnimmo refugee ga yechal hoji wona kase egelir hoji kana wodi sedde majirram
obbaki roskinfe agency dimma bakattota fi baqade bianitti dursa gare maddamalle qabarbadu fi financeiti bakattonni heddun Ethiopia keset do argatani jiraacha jiru garu de gersi dablen idla adunya taisen baaye gadi ana rajechun barakuma lama fu tadde akalakof franjotat Ethiopian basi bakattota ettin jiraachisu she barbaati su dibbatta shantama kanin calle argatte kanjiran obbaki ros tajajil hatatama nyaata fi wontota buura Bakattoota kanaaf malu raawwachuuf rakkisaa ture jiran. Garuu bara kana baankiin addunyaa doolaara miiliyoona 600 kennuuf Itoophiyaadhaaf waadaa seeneeraa kan jiran obbo Kiiroos maallaqni kun carraa hojii baqattootaa fi hawaasa naannoo isaan itti jiraataniif uumuudhaaf ni hojjetamaa jiran. Itoophiyaan karoora qabeensa baqattootaa amma qabatteen Afrikaarraa biyya jalqabaa taatii jiran obbo Kiiroos. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.